Maluko wapi nipo chimbo. Sijaridhika na pigika kuhisa kaiyo inko. Na marafiki minu need known. Nitawapenda tone penda kinitenda ntawa switch off. Wana wata wata but they don't know me. Na minajidai kwamba siwaoni. Wanani paka ila siko mi. Ulijaja hima know the story. Ina Zanzibar man mide. Arusha man mide. Ili tamre broken na mafi gwanan mafi. Make na singida man mide. Iringa man mide. Ni castle ni ke struggle wala zoni nobody. Lagla mwanangu we nivi. Bob Mali where you de. Respect kwa watu wangu kwa machis na family. You better copy what me say. We who you are we. Kyo nacho kwangu mindo tofa utamina we. Binadamu bwana, sivimbi kichwa mkini sifir. Tamasi kati mnapopaka na kuchonga na kukandir. Leo niseme loud and clear. Napata messages from jao bongo wangu automatic gear. Nasema dozen times mwacheni mali. Me rasta for me bone na me blood cell. Me no one no friend from no na uno. Keep our words for yourself cause me no care. Maluko wapi nipo chimbo. Sijaridhika na pigika kuhisa kaiyo inko. Na marafiki minu need known. Nitawapenda tone penda kinitenda ntawa switch off. Wana bwata bwata but they don't know me. Na minajidai kwamba siwaoni. Wanani paka ila siko mi. Ulijaja hima know the story. Kaka makusmale where you de. Manase where you de. Ili tamri broken na mafi gwanan mafi. Make Peter male where you de. Boshila where you de. Nikiaso niki struggle wala zoni nobody. Labda ligia na mze male. Hey Martha where you de. Respect kwa watu wangu kwa machis na family. You better copy what me say. We who you are we. Kyo nacho kwangu mindo tofa utamina we. Na hii ni serious, mdomo ni dangerous. Nikisha kula miniverse na kuchoma nyas. Na chanzo ni jilas kusit na kudisikas. Visas, wefanya yako. Na kila mtu kwenye maisha ni liko glass. Today ukirusha jiwe, tomorrow kwako bas. Hivyo si disi basi ras tuwe na kias. Kias, zungu. Maleko wapi nipo chimbo. Sijaridhika na pigika kuhisa kaiyo inko. Na marafiki minu need known. Nitawapenda tone penda kinitenda ntawa switch off. Wana bwata bwata but they don't know me. Na minajidai kwamba siwaoni. Wanani paka ila siko mi. Ulijaja hima know the story. Ina Zanzibar man mide. Arusha man mide. Ili tamre broken na mafi gwanan mafi. Make na singida man mide. Iringa man mide. Ni castle ni ke struggle wala zoni nobody. Lagla mwanangu we nivi. Bob Mali where you de. Respect kwa watu wangu kwa machis na family. You better copy what me say. We who you are we. Kyo nacho kwangu mindo tofa utamina we. Hey, hey.
Bad mind them come and deceive and start the war.
And start the war.
Go and trust whoa, them, don't believe them a comfy bar.
Them a comfy bar.
No man a na kumbia gwen punda si yo punda milia.
Yeah.
Tell them finu what say, truth.